ngayamantana thandela ikusasa lonke. Angishiyi isikhala mina vele nginika uthando lonke. Inkinga yamantana thandela ikusasa lonke. Angishiyi isikhala mina vele nginika uthando lonke. Kufele kuthi mangiye ngikiye mama. Ngikuthandele phakade ma, ngithanda ukufana nokuphila inguna phakade ma. Angithi uyazi ukuthi intombi kimi usingaye, umshayi wamcimbo mpule enhlizweni yami. Inkinga yamantana thandela ikusasa lonke. Angishiyi isikhala mina vele nginika uthando lonke. Inkinga yamantana thandela ikusasa lonke. Angishiyi isikhala mina vele nginika uthando lonke. Kufele kuthi mangiye ngikiye mama. Ngikiye mama mangikubona vele ngikiye mama. Kufele kuthi mangiye ngikiye mama. Ngikiye mama mangikubona vele ngikiye mama. Ngiyajabula mina masithanda, singalangi izinto ningi ngcono sibamba. Yathoko mali inhliziyo masibambene, izinqabano angizwani nazo vele. Akungcono siludedele, dedele uthando luyamele.
Kumele singaliphazamisi uthando.
Kungcono masishade, shade vele ngifake emacele. Ngayamantana thandela ikusasa lonke. Angishiyi isikhala mina vele nginika uthando lonke. Inkinga yamantana thandela ikusasa lonke. Angishiyi isikhala mina vele nginika uthando lonke. Kufele kuthi mangiye ngikiye mama. Ngikiye mama mangikubona vele ngikiye mama. Kufele kuthi mangiye ngikiye mama. Ngikiye mama mangikubona vele ngikiye mama.